yɛde nyame ase ɛwɔ ɛnɛ so pasɛ wokata w'ani na mu ɔhene yɛde aseda ma wo din ɛka sɛ wote sɛdeɛ wote wo nsesa ɛnɛ nso yɛda foforɔ yɛaba wo no ase yɛhwɛ wo kwan sɛ wobɛba abɛboa yɛ wobɛyɛ deɛ ahia yɛ ama yɛ na deɛ ɛda yɛn so so wabɛyi afiri yɛn so na baabi a kwan ne so wode kwan ate wɔ ma yɛ sua nka wo di bibi yɛfa tumi bia dom wɔ yesu di amen nyame nhyira wo mepɛ nneɔma mmienu a nnipa mmienu bi asua ɛwɔ yɛ bible studies mu nyame nhyira mo ɛnɛ moba ntɛm ɛyɛ awurade pa a ɔtwe sɛ nnɛ wo a woama ntɛm ntɛm mepɛ sɛ yɛtie biribi firi nnipa mmienu mu adeɛ a yɛsua yi
onyame
otumi ade
sɛ ɛmfa wo ne deɛ manfoɔ bɛkeka wo abɔnten ɛwɔ sɛ me focus on deɛ menya fi asɔre budan yi mu na mema m'adwe kɔɔ yɛ ma me nsɛm a ɛne ne foto a ɔma na sɛ nkei sɛ mete ase bi wɔ abɔnten a ɛwɔ sɛ me defende asɔre no na me defende asɔre no ɛkɔɔ kɔ so kɔ defende yɛ ma me na ɛsan so hyɛ nyankopɔn deɛ anuonyam amen
yɛmɔ yɛ nsɛm ma no asɛm a ɛmu yɛ duru yɛyɛ yɛadwene sɛ yɛbɛsom wɔ ɛbobod ɛno nti sɛ obi gyina baabi na ɔka biribi tia asafo no a ɛma no kwan ɛma deɛ obi bɛka nsesa w'adwene deɛ a wonim sɛ nyame de adom wɔ ha no kɔ so na kita mu asa wokɔ so no a wokita mu a ɛde wobɛpie baabi a ɛyɛ wɔ da adi akyi ɛntie ɛnwɔmahunu ɛnwɔmahunu no meka da biara sɛ womu fiti aseɛ ɛyɛ wɔ yesu kristo time ɔno mpo ɔmunya ne ho asɛm kan na yɛn ne ɔmunya yɛn ho asɛm kan ɔmbɛnya bebree nanso ɛni sɛ wogye tom ɔnso ɔmo se yesu kristo saa ahonhommɔne a wɔtu yare a ne wɔsa ɔde ahonhommɔne panyini ɛna ɛtu ɛyɛ nokorɛ ante ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ nso ɔmo kan nti na ɛma ne nyɛ ɔnwɔnwa sɛ ne wombɛka biribi afa ɛbu gɔdo ho ɛsiane sɛ satan nim sɛ sɛ ɔgya wo a ɛbu god ɛbɛmu akɔ heaven nti ɛwɔ sɛ ɔsɛe asɔre no na ɛma waba mu bu na wotena ase na wotumi wo wotumi to hyɛ wo so nti no sɛ wote biribi a yesu kristo se ɔde ayɛ ɔno duamɔno a adua woyɛ deɛ ɔde bɛyɛ papaapa nti wɔmbɛkɔ so aka nanso yɛntie da anaa meboa yɛntie da aka foforɔ aka nnipa baako
amen
amen
akyɛwdeɛ memma asua ne sɛ sɛ mete asɛm na medekɔ abɔnten na sɛ mesan bɛgyina ha kama a yamenhyirɛ adome baba me so amen
na menhyirɛ wo paa aha deɛ wowɔ wɔ asɔre mu a w'ani gye a woduru ha a woyɛ nnoɔma binom ɛno wɔ mu wɔ abɔnten so nnipa no afiti a sɛ ɔno abɛhu sɛ w'anim wei womfa nhyia no womfa w'adwene so ma no deɛ wɔka bia wo ne ne nya adwene nti ɛbɛma wokora woayɛ firi obi yɛ ne gyimi nsɛm a ɔmɛn anaa meboa ɔtwitwa ne ha ɔne ba no ɔndeɛ asɛm bi a ɔbɛbisa no deɛ ɔbɛka wɔ asɔm ɔbɛka ne nyinaa kyerɛ wo ɛnso koraa ɛbi koraa deɛ wobɛka no ɛnyɛ nokorɛ ɛna meba ne ka no ɔse ɛde nome ɛne ɛbɛba wo so nti yɛnhwɛ na yɛnso deɛ ɛnya wɔ ha no mu na ɛtumi de yɛakɔpie baabi a ɛyɛ anigyeɛ bi a ɛwɔ da a ɛdi akyire obi bɛgyina hɔ ɔbɛsopa w'asɛm w'asɔre nso ɔno ne deɛ ɔtim no ade a wonya wɔ ha kɔ ɔnya mu ketekete koraa akɔ ɔpɛ nanso ɔba abɛka biribi deɛ tia deɛ wowɔ mu ɛma no kwan ɛma no kwan koraa kita deɛ wowɔ no mu ne nyame de wobɛduru baabi a wohwehwɛ nyame nhyira wo last week yɛsua biribi ɛwɔ Matthew chapter 15 yɛyɛ sɛ nnɛ ɛbɛtoa so ɛno nti no ɔkenkanfoɔ no baabi a woduruyɛ no mepɛ sɛ wotoa so ɛkan ma me ɛsiane sɛ yɛhu sɛ yesu kristo nkurɔfoɔ no asɔfoɔ mpanyimfoɔ no ne ade no ɛba baabi saa ne sɛ adɛn na n'asomafoɔ no ɛni atetesɛm so ɔno nso ɛwɔ deɛ ɛsi n'ani so na ɔgye deɛ ɛsi n'ani so di nti no ɔama ɔmo kwan o obisa ɔmo sɛ adɛn nti na mo so atetesɛm nti mondi nyankopɔn asɛm so ɛno nti obi de biribi ba a ɛma no kwan wae last week yɛsua a yɛawie ɛnɛ yɛretoa so yɛnnipa no bɛka biara no wo nso fa wo deɛ ɛyɛ papa no ɛhyia no wo nso mu ka kyerɛ ne sɛ and penny for now some no kind of tombs in Tidia. Or say a dear be any sure than a dear no obit. Until you quite said will be by yano, a bebo brim. Now my jaiwa dipper more too. More no one yanny dear, now uncle. Now so ye would dear, can't can uncle for now, or my ye Bible need be a funeral, or we can be shower. Now a bebo, now a jaiwa dear. Hey, and the any say, or no crow ye be a funeral. I don't know one or nobody who say, and son, I was say, I was so being known, son, so being so tombin. We won't send your mere cemetery. And I don't do us and I will say, hey, Sammy Bray and Yaka, and TNT or being some one awoke. Far some said the old kind Bible now, said the old Benjamin fear what tea, then only bit me a boar. Oh, die, idiot. I don't meet a sabrante be cassa. Well, now how can see a pal? So send that grinning in our bressa. Ninia, any more sorry, or no call, Ninny and a castle. Continue, anyhow, no one auntie baby be bray, and so on ya knew ye. One at the Namakana Samoha, Mrs. Sabbe, be a chair, and say, hot dear, Nipania de Parsena, or Titua Amana, and Obisha, a cassan. One at Namakana Samsa, one auntie, ya. And I need you and the catches a day in a home for how no, and call was soft for poor. In my small kind. Or send a softener the Bible, nay, I saw into one corner. O kind Yamia Samna was if Yamia Samno, Nafananti, into one corner. Answer be no my dinner, and ye. Sandy Power Casana Uti. And it's a Uti. O Koya, what I say? O Kohun says, sir, I saw for any beer of a cry. O Mukoko being warm. I won't know so. Now send him power on Abaco. Name a woman so for Kita Trustam. Ah, 2 million in our woman, Uncle. While breast, I can walk with you as you can see as I'm betting us. Time on a nibber ban was over corner softened one. No woman so be free of our own. Uncle, how Ben and Tisa, because we'll be our corner. Me see or be catching him and say, Ma, oh, problem, oh, Copo will be as you were from over corner softened while those to coach him, saving walking. It's a soft one called Bino. Or since often it's me trying to catch a man near Yatitiso. Utimus sent Sio El, who Nanny Panijinam, we are Shanidi. Or see ye to chat and Nipanena, Naya Noa, and Sanya Beshe, as I so aya, and Yankuma Diam and Nipanena, and to a bar, now you send Nipa away. Ever that I'll know Kita Barbara, when you ever answer. Na sasani pan kita Bible no nim Bible no kita nasi. Nisa mi demi ni miso obi kita Bible or no pe heaven and no person do obi ko. No anu susu de ni yefu nti and no ba be fa Bible. Enti no eni kwan se ye din se munu bi echi na ye din nyame asem no kra na odi abepiem no ye kita enu sa. Enti obi asem hu eni obi echi. O si dua nya ni so aja ni dua emu. Ibetu. Ba cho ba bi a odu ye ni to asoma ye.
Chapter 15, verse 14. I say, Munyawo, where any fraffle, I watch any fraffle quine.
Also, any fraffle, I will watch any fraffle quine. It's answer Nippon or Nim Yamia, some, and it's in a wabba, Yamena say, so Babbit, ye, and as one him, sir, won't him be, won't soon him be, and ye ain't never come home, not me a shiny day. Now, so Oko and Baby Oko Piano, and your only friend, your own Nim Yamia, some, and it's Oko Sino. Maybe no, we can also know because all bus off will be asino. Now, yes, she answers Sabrina or the phone team. Sans on this off on the combo, a dinner bar and some money. Or Janet no crana to hope. And what be dinner my home beach. Or so any fraff for our own chair and if fraff for quine. And to all more, eh, yes, a woman in Yamiasum, no much raff for flow. Now, so and yes, sanity. A quine may bray soon, no moon numb. Obedient ye fool. Obis so air, baby, at that. Obi so e peka e bi adem nti kwan ahodo so eno mu nam nti uka no kora na no mani abra so asoma me
asa oni freni chie oni freni kwan a wo mi enu ni na beto amene mu
Jesus Christo ne kan yo o si ni freni e chie ni freni kwan mu nyina amana da ho a obi ehu to boka kotom nti sa ni pa ya oni mu yi o chire wo kwan a oni ni nyina abekwa kopie amana nu kro de eno kro on kan chiro de bia ni o mu hu kwan no beka chiro. Now, when you were bound, I would never be any soldier. And you know, and crofuo no eye ma yesu kristo kan sa hintasem we na ye da so aso ka enne e se baabi ani frani di ni panim no menfa ho ko frafrom to asoma ye
es 15 petro boasi no se cheye ebe no ase verse 16 na o se so moda so enti ase ara
na ebe no ye omudru ni frani chire ni frani kwan a omye ni nyina ebe hwe amnam enti petro bisa yesu kristo ase
verse 17 o se Uhunu se adie biara a ekwo enumu nugu oyefunu mu na eyigu yani
ohun ti o kire wo mu omo mu hu die ntia o kan sa obruce aben because adie a eye na hu hia se e wo se ye kire nipa emo mu hu no no omo die no ato nchen e na ni omo hu bi no mu kan nti o kire ai se die ti o kire kire asem nu mu no enioma na omo kan no se na tie ensa an wo kuru na hu hia wo mu no se wo an wo huru nsa na o dididi a enu ngu nipa ho fi Ose anu de wu di akoyem na chie sebe sebe wakoja onan enti engu hu fi sada nimpo na honam ye din sikasam ye din enti wu nu abode ba akopebi a wu di ya bo mu bi anka ho ana wonu mu nsuo na wokwa anu ngu hu fi ana meboa eni wanim obi ani obi hu adekura wu di wo fi obi anim sempo ekom de wo na wo da ya o sori ahuhuru tim ahuhuru wanim na wo ko obi anim nemmo adie bi e betimi agu ni pa hofi to asimai
verse 18 adie every enumu free edie die efri onipa akomem na eno na egu onipa hofi
ti o kire petro ase ese na die gu nipa hofi no e ye die free wa komem e ba e ma nipa no hu akoma na wo de ti ho adie a emu die wo mu no ano na efri ba bible say dia asha akoma ne ma na ano eka nti san nyo ma no ene gu enipa ho fi we bie wa no aka asa mbe ma nipa ne hu nipa wo ye te ano na be sha wani monyam ana se be gu ho fi to asoma ye
verse 19 na akoma mu na adwemone e wodi sem aye fa sem
o se akoma mu na adwemone adwemone pa e wo wasusu bone pa ewo na wasusu obi yiri ho bone wasusu obi kunu ho bone ose akoma mu na saade ne yeden ewo nti wawo a wose wo meboa wo na wonye aduane ma wukuru no ade bi won akoma mu a omra no na oyew kura obi tukwan wose wo tukwan wo de ni girl ja obi oba aye na oye no kura oka se wo ma ni sika ye ni bibia na o de ma wukwa nti akoma ni na san nyoma no ewo enso ebede no ho epiese pe enne ma ohu nipa no sadia ho siti na ka woni nipa no so aka won timi fo wade papa nye den enhye nsa obi a wawo a ose ni ayi na danfo enhwe ni kunu ma no ogyini di enhye sa enni na bia na na danfo no so nyem na de hadwen ni se na oba no gyini kunu ni di Esanse no ya sori panyin. Enti na be mane nim sa asem we die pia e be yase. Enti o ka chire sister no sa unim me hwe o pepepe enka. Ohun die guni pa hun fini bi no. Onim so bi ate ananim agu ase. Enso ya adwene kwita na komo ekita na a wodi nam ho. Wotumi aye nanso won suro nyankopon osuro nipa. Simo honka. Ne ma me kura bi sa na one no koin. Wanka. So won ka em say chiri anko ye ntine pie so won ka ntine de na won na koma mu enu na ma sa de ni si okaso wa koma pa nko betumi ayisa otumi nye sa twa enye easy se be ma be bie na no aka che na danfo ne yira danfo so openu so mo nim sa because of ferry e no san suru se bia na danfo no be ka che na yira enti sa ukunu bako akofo adamfo a emfa nche ukunu ono a ono no chire be man se ahaye mre nti ubetumi aba ubetumi akasa a chire mi adamfo wonti esan so namo nyina dia wo wo no ope ope eni nti no obeye bibi dia chire be man no omo omo ya mabo nyi omo a nyi omo a nti wo a wo de so wade mu yiboko na jeje no so na onyi na ni mfiri ho enye wono a Want me to buy no tunch row, and you won't want. So as my
I would dissem.
A command in a war. And son a pee. A manager. Ah, a big creeper, sika or pa. And you mean for quine says so, na mean fengi ni hon, na mean for sika. No, my baby, it's Mrs. Sao. A command na sadi any year day. A free. And you see, no, yes, Christo, chre woman. A dear potia, it's me a day, a good nipa. So, as so.
I have a sim.
Eh, oh, no, a couple beer. And no, I be an honor. Aha.
Jamai sim.
And you may hunt tan tan tan, aha.
A rifle sim.
Chronos sim. Hm. Well, we are no Chris, our crown in Omutin and Yamani. You could boss, so I was a young prayer. Nancy, no more, she said, Mentiasi. Ani ani eto mano enso be wonu ase we obo wonu ase we ono ase na fae o ono na fae obe dania to akra no sesia krono sem eda obe chi wonu obe hunsi wonu agu ase ese ni na guni pa ho fi eno ene guni pa ho fi to asema mi
adansi kromu
asema enye no kure na wo ka Sir Mimpo na wo kans ma enye no kure at time e chia emami hu nipa wo ye. Next time wo ye bibi a minti minjindi. Ogu hufi. Inti ya entai adia enye no kure chi. Ande na un fredi o ye sa no. Na un kanje se debi u ye sa di o ye enye. O si debi wa anye wu nimse wa yenso. Adan se kumu enye. E si ogu hufi. To asu.
E ebu si se.
Ebusu sem nsem bi ayeka e na bibu ayeka ye ma example an ye ni kosu ye ozo obi tumi ka se na yesu nu kra ye ka so beba dadada no ankote trogo so kra akobe dru ye busu sem ye busu sem adana na so fo bi pichi o si country bi so aburichira man ye obodi bi so Osi ni pakro no ni nua eno ne na ware no mu oho. Unse ye bususem. Ana me bua. Osi ye bususem. Nya Yesu Kristo ama ye hu se saa nua ma no en na gu ni pa ho fi. Omuto no mu obi hu se mu ye nua fu. Achi se obi oni mu be pia ho. Ono akrokro be pia a omu nka no kro. Omeka se edan ho asem o. Nti na ye nyina ti he ye o. Ye need, it just ain't obedient to me, hind be, and see me and any a carbom, and I ain't hind, and Omu Yigusa. Omu Yigusa. Unimsa Omabesa. Mabesa, na bear man, dear, or no so called a bususum.
S 20. Ye no me in your ma, a good nipper hoofy.
Or chess, a way no one in your ma, a good nipper hoofy. No mama, and ye and sir, young woman, did it. Machiremu mesi yare na abanti na hunya na yesa no na Kristo su ohuru na se ohuru ti mu akobo mpaye ene na ye den ade a wonam na wo ye boni a wo ye enipa wo ko muji umsika nipa wo dada wo muji umsika ensisia wo do a wo ye se takra wo jem bia wo ye na eno onasi a wo behuru na ohuru ti mu no ene na eyi no ene be yi no oba bobra pano enu na bebo nyanya sami o mawe ti yesu kristo amakwan amwo ma mfa sasem no amesisi ni nkofo no na okyire o mu de ahuhia de ahuhia sa obi yi ni o ma huna tu obu sasa nu ebe gu hu fi aha
e exa a wa pro di di a
en gu ni pa hu fi yare yi ti na sese enye anka nu gu ni pa hu fi eno emfa ni pa nko heaven anabunsam jim One who runs an old damn funk with some gym. Nemo, no more be a while we are, who cost a buffer do work. Who is Shaku come near Bonnie? No dress all them ha, Bessada from Munu. Ye Jessica be a bit chebby. Catch him possess our solid and pessimism. Cement no one but top, almost be on Toby, and no found call him. And Sisaya, the dober call him. Nutition, so papa. man ni o ma bi na da se sa de we ni mo bi no ho mu kasa mu se ya nyankopon e cheke o papa e no boni se papa ni mu odru chen boni na na o de ukọ enti sa wo obi kasa menti o o se ye tini ni na o twu hu akọ ye de nya on kan tini ni no ye boni ni na o twu hu na akọ ye tini ni o ma on kan boni no enti ubo won se u free ba akumu ko ba akumu a de wo wo mu no ano na wo ho enti mo bi kwan wan fa ni o ma bi na ada hwese ni atro sam ni ta atro u free eni o ma bi na ye wa dwene se ensesa ye na de me ko heaven enye bibia na de bia me ye na de me ko heaven to us mommy that's all to us Mommy
21. Verse 21. Say, I used to free her call Tiro ni Sidon Femuno
or church Romu Vieno, now Conan him.
22. Ashe, can any baby are free importing or Babetsiem say?
And for baby Babetsiem, now she shabby be our yes to ho. Aya, I am sure, yen tibiam, any sunny city. And son, I should be a chick. Yes, Christ open his power. So, obey free baby, a jina baby papa. Sentinel rather catch Abraham say, a person will free her. Now, call baby a metro. Now, Miss Shrow. Now, you be Shrow, Miss Shrow. You open to me, but to me. O person will free baby, mu, echo baby, mu, and son. Onya ni da soza mekan wan ko no mekan ma obesiesie bibi pama won no so ton sa fra me na mi ni ma bi amenko ye bibi na onya ni da so aha
irade david ba me mobo hmm boni bi re ha me baba adudu
so won obesire bibi no hwehwe bibi o yesu ho o si won hu ni mobo na won moni bi e ani ba ti sadi aye mu bebre ye ni apre na ye pe bibi warade ko so so
23 so we mu anu si afo ne
ba si wa mu anu o si wa mu anu ayifu Isaiah o si na sunye nya din anane nsa wo ye enye tia enduru ho mane nchi o si bibi ntia ntia o si ye hye no so o si wa mu anu wa ha
Si a phone babes ran a say, Jano Quaiman uncle, now old CATM ADHE.
Omonin and Nam. Nom can say, Om one, now uncle, now old ye did. Aha.
Strange O Bois say, Is your fear in your eye while you run uncle Ara in China was so mammy?
As small can you do? O say, Israel fear me, O my ira, and Quahon was mom. And then so young so Israel fearfully. Home is dry for you. Yen, I was smiling away yen chain. Yen chain or yen in sentient, yen chain or yen, I want my dear. Yen chain or dinner, my baby back. And I will ye free baby, a dear co baby. Mhm.
24. Now, Obama Babbe could soon say, Irade one.
After a year, no son, Obama tea. And you are quoting, was Irade one.
26. Of what? Enye fese
mo Yesu Kristo yi oba nanu asem dudu enti se enna wo ye de ko kan se mo di chiro obi sister ti wa wan de bia wo kai sa se mo oba ha de di kan be ka chire no o ya de pa anha no e nyame asem na me kan ye me si Awurade asem se enye se wo de ma dua ne ma nkrama enti wo nam obi e wo se otu no de chi bi bi fra Awurade ho enti oba ne kokoto ye no Yesu Kristo kan se enye se e fa ma dua ne e de ma nkrama sa bre na no hwehwe bi bi e wo ma me ne ho ansa na ma me no enya de pa bi e fi ne nchanhye no zu nyoma bi ne ma wo nyoma bi a wo hwe ani mu kwan ache bi e kwan mu ate Apart from did you know I was so open about you yet then eternity and you all can't say some no edit share mammy
27 nanso nkrama ema nso di improperwa a everyone ranom puno so go form ni bi
mo wanti oti ye oti oji Jesus Christ ano wasi enrade ewo mpa menye bawo menfata wo nanso nkrama ema no ana enkrama no omo ranom didi wi a omo di improperwa no a ewo ase na wo siesie no so oji adepa e wo Jesus Christ nche ye wo siesie ye ho enipa bi nimo nam e ka kye ye nse ahinie ni ye nka ho oda ya kan bible hwe wo nso omo nim dia wo mu ka se ye siesie ye ho ti se de ma me wo siesie no ho a heaven na emmo ye nda na wa wi ata so na wo si adwene se wo sa ne nsa ka ano ti Jesus de fa na no se dia fa enti wo sa ye nso yeni bre na yigina ye kasa yenso boni bia ya dem abedu sabe wo se atwe ye hofu na ye gi ade a eye honhom Israel fo no yenso ye gi bi yenso ye gi bi aha Jesus kan se
na Jesus bua se ne se o oba ujidi Jesus ujidi Jesus enya ma wo se dia wo pe no
mo ye de nyame ase wo se oba Uji Jesu enye ma sa dia wo hwehwe na komenti onya dia wo hwehwe wandi Jesu atama na wantwi amfa no so anko kasa enti ana kasa ah na we na muso ya bizaye oti asampo ka kire me na wo so si ya somo wo so uba ba ji fufuri ani enti na wo se me dia me nka ho o ka ma wo ho no na watu anamo bi a won so baba ba ya dan aba ba ka ho esan se wo fitin ya no wo ntimi mfra mu sa enti wo anamo bi a wo se won so ya dan wo tu ansa na wa fr enti nyankopon asem aba wo nchen ne odi firi fitin ase na chira ya abedru ha ame ya hu se na nipa bi nse na nso obe fatai enti se ya nso ya yiri ya hu a enso na me beboa ye yeni beji wo dey dey chi dia ye honhom Israel fo dia ne yenso ye be ka ho bi kata wani na emo pai di kan kan bi chere di ansa kan bi chere di aso mu ye ni frafo mu che ni frafo kwan wo ma kwan mo bi mfa na da wo da be kita no krim de bia obegina ama no krim ana na o chire o mu enioma bia ebegu o hu fi obopo san nioma ni di se ya dia wo hu se enya enenya me asem aba wo che me mfa nioma ni se eje enye ade papa ebetimi agu hu fi ebetimi ayi wa firi ahiman mu bi ma wo mfra mu bi ani ti shana nso na ni erade nkasa wo don yi mu dia wo ti ya wo wa bra bom a wo ya wo fa ne se ya wusinto ene nyame asem aba wo nche o si jai sa ni ma o kan romans o ma hu hu ese so obi ye bone a na wo tai na chi a wo ni ni nyina na aye sa bone no sa dance krum sa ni o ma hunu no e de ye betimi akoba bi a esu ene asetu en she ni o ma bi a ye jiji en she sa ni ya bra bo eti en fa wani nsi bibi so sa no na do ba kwa heaven ese ne agen sachira o se sa wadwe na watu aso anante wono kwarudie mu eno na do bekɔ ba bi a eye anigye na wo ka wasam akyerɛ Awurade.